baby. When I count all my riches, asubuhi my baby. Hata shilingi kiwa sinai, wanikumbata my baby. Wendo sababu, wendo sababu, I'm in love. I meet your father, you meet my mother. Sikupe joto njo kwangu kuna AC. Tamu yangu ni kiboko, masisi kitoko, njo nikupe ata size. Come dance to me Angelina, Angelina. Kayo body fantamina, hey give me fantasies. Wendo sababu, wendo sababu, I'm in love. I meet your father, you meet my mother.